jango anaye, wowe nago anaye, wamfashe ukuboko, manura nabara,
uwo mwami ndashimye
Yesu,
uwo mwami imbabazi, uwo mwami ndashimye
Yesu pirishimye, we know urushe, wowe uremerewe, uwo mwami aratabara, mwina guru.
Manyanga teba na manya abazali